waliomsulubisha Yesu waldani wameshinda. Nasema waliomsulubisha Yesu waldani wameshinda. Ya kama teso mengi na matusi walimtukana. Eti kama wewe ni mwana wa Mungu njiokoe. Sulikuwa unaponya wengine pia nawe njiponyo njishushie. Eti kama wewe ni mwana wa Mungu njiokoe. Sulikuwa unaponya wengine pia nawe njiponyo njishushie. Hawakujua, hawakufahamu kwamba ilikuwa ni kwa muda mfupi.
Was just for 3 days, yeah, yeah.
Afufuke antithirishe.
That was life anyway, yeah, yeah.
The only path to the Father, ah, eh, ah.
Friday just passing,
ah, eh, ah.
And Sunday's coming,
ah.
My victory is coming,
yeah.
My resurrection is coming,
ah.
My victory is coming,
yeah.
My resurrection is coming.
Sitafika, niko safarini.
Sitafika,
niko safarini. Mr. Friend, the bando yangu njumapili. Subira, ufuta heri. Nitafika, ninayo imani. Subira, ufuta heri. Nitafika, ninayo imani. Siku yangu ya kumarikiwa nina imani. Nitafika, ya kuandaliwa meza mbele ya watezi wangu. Ayalishi ni waking up, imezi ngapi ya wata miaka. Andi zake baba ni za kweli na ni lazima hazitimize. Sitachoka kungoja, nitazidi kuomba. Ewe Mungu naomba nipe na subira, imani sififi. Sitachoka kungoja, nitazidi kuomba. Ewe Mungu naomba nipe na subira, imani sififi. Sitafika, niko safarini. Sitafika, niko safarini. Mr. Friend, bando yangu njumapili.
It's just a Friday,
hey hey.
Ndo maana wanakutesa.
It's just a Friday,
hey hey. Ndo maana wanakutesa.
It's just a Friday,
hey hey.
Jipe moyo usiwe na shaka.
It's just a Friday,
hey hey.
Subiria njumapili.
Just a Friday, your Sunday's coming, be patient. Oh shit,
I'll be once again.